I'm at zambury.com. Super vibes.
Oh, Timau. 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 Sungao pepe sentimau. Sungao pepe sentimau. Sungao pepe sendi, I love you. That in Timau. Sungao pepe sentimau. Sungao pepe sentimau. Sungao pepe sendi, I love you. Ningati, that's my baby. Iwe ukango tulukia. Dika kuona depi. Mene unkandi nanalila. Oh, I wish kena panda kukuziwa. Maso wanga nala kwa kusilila. Oh, I wish nkana panda kusilila. Maso wanga nala kwa kukuona yue. Yeah, Timau. Sunga upepe sentimau. Sunga upepe sentimau. Sunga upepe sendi, I love you. That in Timau. Sunga upepe sentimau. Sunga upepe sentimau. Sunga upepe sendi, I love you. Oh, wabwila kuzane na sorry. Baby barata zaka kumi. Duzi wa ulibe chikondi. De osa kukomeza chisoni. Natima wanga na kupasa. Odi mesati nka kondana pe. Gadi zisali ziwanda. Oh baby we can never wake up. Ndaku uza ndizi nsisi zomu na nditawa baby. Oh, ndakutenga kwa makolo wango na nditawa baby. Oh, I don't know why I just thought of you as just so angeli. Oh, angeli. Oh, angeli. Timau. Sunga upepe sentimau. Sunga upepe sentimau. Sunga upepe sendi, I love you. That in Timau. Sunga upepe sentimau. Sunga upepe sendi ma. Sunga upepe sendi, I love you.
www.amadzambiri.com.